Paramenti ya isi zensimbi ezo kutegeka okulayira kwa president awamu nempaka eza AFCON nga kuoteka no kutegeka okulonda kwa basentebe byalo. Ensimbi zino ziisiddwa wansi w'embalirira y'ennyongereza ey'obuwumbi 10,000 era ng'eyisiddwa paramenti onako olwaleero. Embalirira y'ennyongereza ereeteddwa minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi ng'ategeezezza nti ezimu ku nsimbi ze beetaaga kwe kuli obuwumbi 5,600 n'obukadde 9 ez'okutegeka okulonda kwa basentebe ebyalo wamu n'obukiiko bw'abakyala. Musaasizi era ategeezezza nti ensimbi endala kuliko obuwumbi 3 eza classified budget awamu n'obuwumbi obulala 10,000 nga zino za kugenda mu poliisi nga zaasaasaanyizibwa mu biseera by'okulonda, obuwumbi 40 za kugenda malwaliro okusobola okuwandiisa abasawo oluvannyuma lwa gavumenti ya Amerika okusala obuyambi obwali bugenda mu malwaliro.
Uganda shillings, Madam Speaker, Uganda shillings 56.95 billion for LC1, LC2 and Women Council Committee elections countrywide as directed by Cabinet.
Musaasizi era ategeezezza nti ensimbi zino kuliko obuwumbi 3 nga zino zigenda kusaasaanyizibwa mu kutegeka okulayira kwa pulezidenti wiiki ejja. Obuwumbi 72 zigenda kutambuza pulogulaamu ey'okukulaakulanya abakyala emanyiddwa ng'eya GRO awamu n'ensimbi endala nga kuliko obuwumbi 2.5 nga zino zigenda ku gavumenti ez'ebitundu ezaakuŋŋaanya ensimbi ennyingi mu misolo n'ensimbi endala nnyingi.
And 7 Uganda shillings 3 billion to cater for budget shortfalls for the swearing in and inaugural ceremony of the President Elect 2026, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, under Vote 001, Office of the President.
Wabula abamu ku babaka ba paalamenti okubadde owa Erute South Jonathan Oduru, omubaka wa munisipaali ya Kira Ibrahim Ssemujju Nganda akulira oludda olwabula gavumenti mu paalamenti Joyce Ennyonyi, bano basabye obukakafu nti ensimbi zino zigenda kukozesebwa emirimu gavumenti gyerambise nga balumiriza nti bulijjo bwe bayisa ensimbi mu mbalirira y'ennyongereza ate zikozesebwa mu bintu birala.